datingsafi.com.
Kunyima sifa menda kusifia Kanisha futa kiti chako marikia Una mpinza nani wako shindania Number one penzi limeshikilia baby Jimwage jimwage kama livyo kuambia Niku pande pande na kushuka kila njia Kitaka kumbatia, kitaka simamia Ruka tikitaka ukitaka ninginia baby hey, Wata bamba uwanjani tamba Tamba uwanjani tamba Najua mashetani yangu ya kipanda Wasifunji jaga na funja funja kitanda Penzi langu kama mawingu tanda Tanda, gani tanda Wengine wanasema nisafiri tanga Ede nimerogwa nende nkapate mganga
Watabamba uwanjani tamba Tamba, baby tamba oh, oh, oh. Miata sijui nifanye nini Wetulia na mimi Wetulia na mimi Wetulia na mimi usiju kani piga chini Wetulia na mimi Wetulia na mimi Wetulia na mimi Oh, na kuko sijiwezi Siweza takubisha Yamesha kwa mapezi Ya kumapenza na miujiza Mechimba ya sichezi Yangu namba tisa Magoli kama Messi Iwe penacho magoli ya kichwa Tadhali tu Nisho jifunza mbaka kumfu Akitokia mwizi na mpangu Uyo baby wangu mimi tu Tadhali tu Kama ni goma ni mchiriku Masongo mingo chumba ni usiku Naki nipani tukidu chuchuchuchu Miata sijui nifanya nini Wetulia na mimi Wetulia na mimi Wetulia na mimi Usiju kani piga chini Wetulia na mimi Wetulia na mimi Wetulia na mimi
Bamba uwanjani tamba Tamba uwanjani tamba Anajua mashetani yangu ya kipanda Wasifunji chaga na funja funja kitanda